Gogo Maga Mizu.
Waiteni wa Mbeya, wa kusini na mashariki, waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa chomo wakamezi mawe. Wako chomo ninaona kengeza, yani hono unavyo nikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawajaniweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu, shiti shiti banana, punga mkono tu na kuomba baby si mama. Leo yako siku ku nikupakulie minyama, upite na huku wasokupenda wakere sana. Unijie kwa mbwembwe,
unainama
waonyeshe,
unainuka
kama
unaigusa afkama unashu.
Yongefe na jonjo,
unainama
madegeje,
unainuka
baby. Malizia mwenzo kwa we ni boya tu. I know you love me, I love you too. Sipo kuna ti pressure juu.
Unaigusa afkama unashuka. Come Slizer.